Kajeno re saene ka motlotlo boitlamo ba DA ba dintlha tse hlano tse tla etsa hore Mangaung e sebeletse bohle. Boitlamo ba rona bo bonolo. Lokisang maemo a ditjhelete a toropo, fanang ka metsi le motlakase ka nako tsohle, aha toropo e hlwekileng ebile e bolokehile. Lokisang marangrang le ditsela. Re thehe mesebetsi ka ho hodisa moruo. Leano lena le itshitlehile hodima seo baahi ba re boleletseng sona. Ka di 4 tsa November, tsamaya o lo kgetha hore ho be teng boikarabelo, ho aha botjha ditshebeletso, le ho lokolla boiphihlelo bohle bo Mangaung e ka banang le bona. Ha re etseng hore Mangaung e sebeletse bohle.